Mwaramutse neza dususuruke. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Facebook ni VOA radio yacu. Muduhe numero za telefone zanyu tuzabahamagara maze mususurukane n'abavandimwe n'inshuti.
Nitwa Nibizi Benjamin, nuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka. Ushaka gusuhuza inshuti n'abavandimwe, gusuhuza umuryango wanjye utuye mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kagano, ariwe Sindabaye Nyuranseremi, abarumuna banjye bose, abandi barumuna banjye bo mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo. Asuhuza umuryango wa Nzabana Matiyasi n'umuryango we. Asuhuza umugore wanjye Bisinize Anne Marie n'isheja Naela. Asuhuza abanyarwanda bose banyumva kandi bifuza amahoro. Asuhuza n'abandi bose bakurikira ijwi rya Amerika kandi barikunda, cyane cyane kino kiganiro. Asuhuza abanyarwanda bari muri Amerika, Burayi, muri Aziya, Afurika, ndabifuriza amahoro y'Imana. Nkabatura n'indirimbo icyo dupfana kiruta icyo dupfa ya Mani Marita.
Benjamin, urakoze cyane.
Murakoze cyane, ariko sinagenda ntasuhuje.
Yego.
Uriya mudiji ujya ukora ikiganiro cy'umuziki uzamunsuhurize.
Ndabikora rwose.
Yongera amasaha, dukumva iyi miziki.
Ndabikora rwose, hanyuma ubwo ngubwo bazareba uko bazabigenza muri programu. Burya guhindura programu muri radio bifata igihe, ariko ndatumika.
Mbere twaracyumvaga, none ubu ntikiyumva imiziki, ubu twabaye neutralize.
Ndatumika pe.
Nawe ndagushuhuje, na wa munyamakuru ukorera mu Rwanda Eric Bagirubusa.
Ndibwira nawe ko akumva, ariko rero mu izina ryanjye n'irye ndagushimiye byimazeyo pe.
Murakoze cyane, Imana ibarinde.
Yego nawe. Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke.
Nitwa Ndayisaba Jean Claude nkabamba muri komune Mongomanga. Ego nagomba gutasha umugezi twahoranye kera cyane yitwa Kennedy. Bigana kuri muri kwishuri rya Ecole Primaire yitwa Gisagwe ariko ubu akaba barasubiye iwabo mu Rwanda. Imbarika arumviriza Ijwi rya Amerika ndamutaje cyane. Ataje kandi n'umugezi wanje nkunda cyane Norasque Nsabiteka. Uye yiga mu Buganda gisata cha Mastri igivye amategeko nabo nyine ndamutaje cyane gose bivuye ku mutima kandi natahije n'umugezi twiganye nyene kwa Ndorere François hari hose no nyine ndamutaje. Yego kandi ndatahije n'abanyeshuri bose twiganye muri Université Burundi mu gisata cy'Icongere bose aho bari bose ndabatahije. Agribiz nuko rero aba ntahije hamwe n'umukunzi ari umugenzi waritwa Noe nama namutahije nawe nyene akora muri hotel Bushumbura bita Kangaroo Hotel nawe nyene ndamutahije ndi bakunda kumviza Vada Mirehe kuri Shortwave nuko agira umugisha abo ntahije bose abandese bazakunze batahije nabayisurije akaririmboka ramuntahiriza ka Shazikuru. Nuko bagire ibihe byiza aho bari bose baroranigwe mukama abahezagire mu byarimo byose. Murakoze namwe ku Ijwi rya Amerika murageze neza kuma kanya muhezegwe cyane mugire ibihuba byiza. Nuko murakoze gose
Ndayisabana urakoze cyane.
Yego ndabashimiye.
Sare munzira raje ndabwire ko ndabara musa kandi wabwire
America turasusuruka address radio yacu @voanews.com Facebook ni VOA radio yacu mu ijambo rimwe
banyita Pascal ba muri Afrika yuko nagira ngo ntashye inshuti n'abavandimwe ndatashya umuvandimwe wanjye bita Damuru Cyamoya Musorine Cyamoya nabo ba muri Afrika yepfo ndatashya umuvandimwe wanjye bamwita Marite yaba mu gihugu cya Malawi ndatashya Munyambuga nawe yaba mu gihugu cya Malawi ntatashya n'abavandimwe bari mu Rwanda barimo uwo bita Simoni uwo bita uwo twakunze kwita cyane Kadunduri ubwo ari ayo yumva ahantu ari ariko twamwitaga Uhorana Ingoga noneho nkaba ntashya n'umufasha wanjye n'abana banjye ndi hamwe muri Afurika y'Epfo nkaba ntashya umuvandimwe wanjye wo mu gihugu cya Malawi bita Honesty Munyabugingo murakoze nkaba nifuza ko mwamuha indirimbo ya Mani Marite yitwa Njyewe Nawe cyangwa se bahitaga hari kabini yanyibutsa yitwa indirimbo yitwa njyewe na njyewe na amateka amateka sawa sawa ndabibutse neza ni amateka
yee
amateka murakoze cyane
yee komera Pascal na urakoze
yego kandi ni hirya Amerika namwe ndabatashije ndetse namwe mbatuje ndirimbo
urakoze cyane rwose turagushimiye ngaho umunsi mwiza
yego
Amateka, amateka yanjye.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Facebook ni VOA Radio yacu. Muduhe nimero za telefone zanyu tuzabahamagara maze mususurukane n'abavandimwe n'inshuti.
Amazina yanjye nitwa Barane Adrien, nkerereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata. Ndashaka gusuhuza umukobwa witwa Clementina uri Buganda. Ndasuhuza umuryango wanjye utuye hano mu kagari ka Kanazi, ariwe papa n'umugore we n'abana be na bakuru banjye. By'umwihariko ndasuhuza abantu babana n'ubumuga bwo kutabona, harimo Pierre Nyanyiko n'umugore we n'umukobwa we nshitangiye witwa Uwineza Emerine. Mubamere indirimbo You and Me ya Jay Paul. Urakoze.
Priscilla, Sarah, Junior, my sister, team, baby.
Wamu Curry, baby. Jay Pauly, from the real tough game. Tough game, true, baby. Junior, thanks. Baby Priscilla, it's been long time, long time, baby.
Radio Ijwi ry'Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Facebook ni VOA Radio yacu. Dushoreje ku butumwa bwa Rwakagara, maze rero mugire w'ikende nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Nitwa Rwakagara Shabire, tuye mu kagari ka Bangu, murenge wa Murambi, akarere ka Rulindo ndumva jyaruguru. Nashaka gutashya umudamu wanjye witwa Nakureka Kerine n'abana se wagaga Wilson, Igabire Pascaline, Sesonge Thierry, Sebukanya Fisto. Nashaka gutashya kandi kari ku mutima na Ngarambe Dizo n'umuryango we. Atashya Kimanuka, Agira Buranga Shatari, atashya Kagoyirijo Ivone n'abandi bazi bose batukundana n'abandi bakuru w'Ijwi ry'Amerika cyane cyane Kamirindi we.
Yego.
Ndagushimiye
cyane rwose bikomeye.
Murakoze.
Umunsi mwiza.
Yego, namwe mugire ibihe byiza.
Inde wajya kujurira iramutsiranje umuntu inde wamurenganya esubundi tanza mahoro inde watera mahane niba byose bifitwe nayo barushwa n'iki ese mane cy'urubanza inde wajya kujurira iramutsiranje umuntu inde wamurenganya ese ubundi tanza amahoro inde watera amahane niba byose bifitwe nayo abantu bo barushwa n'iki abavunwa n'imitwaro batikoreye nibaruhuke imana si umuntu ngo ibeshye kandi ntagizigera yicuza abavunwa n'imitwaro batikoreye nibaruhuke imana si umuntu ngo ibeshye kandi ntagizigera yicuza Saroma kwiyugame bakuru be bar
kwiyimika ariko ntago byafatitse nubundi umwami yabaye Salomo abavumwa n'imitwaro batikoreye nibaruhuke imana sumuntu ngibeshye kandi ntagizigera yicuza abavumwa n'imitwaro batikoreye nibaruhuke imana sumuntu ngibeshye